Exclusive from ZambiaMusicSite.com.
Mama kumuzi mwai Ambu ya nazi kuru tuvi mwai oh, Ninachuka kumuzi leo Ninachuka pala papenta ukai Pansenga paja Wanani uza kuru saka kwa uruta mwana wai Ona umoyo mankari dwe kuno kurio wai Urusaka waruta Osazi batusika na wai Kapange umoyo wako wai Leo nina kama na mvwasikuru wai Nina nkara kutiala matizi ya ntonto wai Mamante ya nankara chea wili Nokuvwa wewe mwana wanga nirie vitenje kuno Nokuvwa sikuru na eva funa njinga na fatelaiza Makoro na bo watiunga kuribe na ndiyo Lero nina kama nye unonu nonu nonu Nilie na ndara makono Umoyo ni wali makono nezo wana kwa tebile na moshe
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Na taxi lipire panoti Ula zani ofensi Kuna boze baba mufensi Epo na alaire, epo na alaire Epo be mwampele atafishara ine Techi njite ikino imwanga ficha Epo na walk the finger te imwa I'll try my best Pari kwa mkeka nye fest Kami pako resa ngamba Kudote rama paro mwingamba Tebu fininza purapa Babu chushine nimba purapa Vikansa cho shupa kutaka Ura shiku tiwaru kutaka
Worldwide music. Internationally known.
No other than
straight out from ZambiaMusicSite.com.